hiyo hosi maini yo ni mbogi. Skadi hana hana mnoro Nairobi. Kisumu na coast we be importing. Mbaka Meru of course niko na tortoise.
Have a round of applause. Let's talk about hoes and girls. Talk about hoes and girls. Let's talk about hoes and girls. Talk about hoes and girls. I got hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mange hoes toka D, South C, South B. Pakingara hadi West T. Hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mange hoes toka D, South C, South B. Fucking gotta hide the wasting.
Halima, Khadija, Nadama, Vanessa, Anita, Rita, Madrama, Mato, Jagasa, Kinyona na Diana, Salma, siku ya kwanza nilimdishi na Tiara, Ruby ni mduli huyo ni demwa area, Suzi ni mnubi nilimtoaga Kibera, Judy ni grupi na Mumbi ni wajuzi na huko sirudi ya uniombaga mahela, kwa kila area code. Nikona karo uko, demwa kwanza kunimeze ya watoto, anaitwa Sharon. Napenda wambo but yeye ni ashawo. Mwende na mjua taniroga, wendi na wayua na watakaga pamoja. Niliwacha stories za Penina, lidanganya mafans ati nilimpe mima.
I got hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mange hoes toka D, South C, South B. Parking gara hadi wasting. Kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mange hoes toka D, South C, South B. Parking gara hadi wasting.
Kiwa kazi wa gafiam. Kwa backseat ni mamako na mama Liam. Tuko mama Riwana na Maria. Nilimuliza ni bure amu natuuzia. Sema ni how much. Nilipatia bro Maya yaka nipatia sha. Esther ufuta mafegi pusi imekauka. Pia bro alijishi hadi yaka confirm. Stati story za Rosa Beach alikula fair. Nasikia mina munga kuna chura tunashare. KUMKU hadi Nairobi uni. Hao wapua wenyo atafanya ni rudi uni. Bado mnaniuliza jwa wangeshi. Acha nisemo kweli sijaimutisha mechi. Lakini ye ni nani hadi nipatia bestie. Say just imagine ni naga.
I got hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mange hoes toka D, South C, South B. Parking gara hadi wasting. Hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mange hoes toka D, South C, South B. Parking gara hadi wasting.
Iyo hoes si mine, iyo ni mbogi. Skade hana hana mnoro Nairobi. Kisumu na coast we be importing. Mbaka Meru of course niko na tortoise. Iyo hosi maini yo ni mbogi. Skade hana hana mnoro Nairobi. Kisumu na coast we be importing. Mbaka Meru of course niko na tortoise.
I got hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mange hoes toka D, South C, South B. Parking gara hadi wasting. Hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mange hoes toka D, South C, South B. Parking gara hadi wasting.
Kwa kila area code nigga.